Bavandimwe, Yesu n'ukuzuka n'ubugingo. Nibyo ukuri yuko n'urupfu rwubaha Imana, twizeye Imana ntitwoshobora gupfa. Nibyo ukuri yuko nubwo imibiri yacu ipfa, twizeye Imana tuzongera tubeho iteka ryose. Ongere turebe inshusho y'icumi. Yesu yari amaze kwigisha amagambo menshi no gukora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi kugira ngo asobanurire abantu neza kandi n'abigishwa be yuko iwe ari Imana nyakuri. Umurimo we hano mu isi wari umaze kurangira, ariko hariho ikintu kimwe cya ngombwa yari atarakora. Muvandimwe, umurimo wawe hano mu isi ni iki? Umurimo w'Umwami Yesu kwari ugupfa ku musaraba. Rega mbaganirire, ubwo mwatangije kubyumva, nababwiye yuko mu gihe cya mbere Adamu igihe yacumuraga yari yamaze gutandukanywa n'Imana, ariko kubw'urukundo Imana yari ibakunze yabasezeranyije yuko azongera kandi kugarura ubumwe bwiwe nabo. Mwibuke yuko nyuma y'ibyo hatambutse urubyaro rurerure cyane, kandi mu by'Imana yari ikwiriye gukora uyu murimo nawe yari yarawuteguje. Uwo murimo ni umurimo nyabaki? Ni ukuvisha amaraso yiwe Yesu umwana w'intama w'Imana. Yesu yaje hano mu isi kugira ngo abe igitambo kubw'ibyaha byacu. Kongere turebe inshusho y'icumi na rimwe. Umubiri w'Umwami Yesu wari umaze gushika mu mva. Nuko ku munsi wa mbere w'isabato, Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bazindutse kumva, babona ryabuye ryakuweho ku munwa w'imva. Nuko Mariya Magdalena asubirayo vuba cyane, nuko ashikira kuri Petro no ku bandi bigishwa arababwira ati, bakuye Umwami Yesu mu mva, ariko ntitwamenye aho bamushyize. Nuko Petero na Yohana barasohoka biruka bajya kumva. Nuko bashitse basanga ibitambaro yari ahambirije biri mu mva, ariko bayoberwa aho bamushyize. Nuko abigishwa basubirayo, ariko Mariya Magdalena asigara aho ngaho ngo ahayarira. Nuko akiri aho ngaho kumva, abona abamarayika babiri bahagaze aho iruhande rwe, baramubaza bati, mubyeyi ni iki kikuriza? Arababwira ati, nuko bakuye umwami wanje mu mva, kandi sinamenye aho yaroye. Nuko amaze kuvuga ayo magambo ahindukiye abona Umwami Yesu amuhagaze iruhande, ariko ntiyasobanukirwa yuko ari we. Uko Umwami Yesu abwira Mariyamu, ariko Mariyamu ntiyamenya yuko ari Yesu. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data, ariko genda usubire yubwire abigishwa ati, ndazamutse ngiye kwa Data, kandi nawe ni so kandi n'Imana yanyu. Uko Mariya Magdalena asubirayo kubwira abigishwa yuko yabonye Umwami.